mutima yadde ng'omukwano muzibu naye tekisoboka kugumirawo omukwano bwe guyitirira guyinza n'okutwalako bulamu nga teweetegese gahani bani omwagala kufa nga bw'omulaba kikusukako naye nange kuchawa oliva wa mkwano nzisiri kubamu ndifuba nyokulo ndere birunje mireme na mireme hanisiri kunyiza gabo kaba ngansirisa gabo sinda ngansirisa we took our issues a little bit slower kama wandugu a little bit closer now you know it jangweno cause together tutaishi Katemba. We take every day like yesterday. Tonde kangawo, I got no misery. Tunyumye ngabo story, Shakespeare, Sophocles, Nabatula, Babatisima, Tuchawe.